ay li 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 ay li 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 ay li 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 ay li 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 ay li 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 darke tala kim hayya mele
Ay le 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 le